name is Cheese.
Come Illuminati.
Cheese name is Cheese.
KLM.
Cheese name is Cheese.
Aja Music Baby.
Ra name is Cheese.
AKG.
Apa name is Cheese. No juice, no bounce easy.
Yo, watch this, nigga.
Mina panda gas, now juice na bounce easy. Bado sija cease kwa mta, nina jezi. Tuchekiane baden wacha kwanza ninge kazi. Sipendagi pleasing wala siskiz excuse. Boss, time inavyodunda ikiendanga. Haina gari bus na huwezi kuitrace kama hewa. Na hope naelewa, kuweka mambo sawa. Nikitucha power, oya.
Ni kazi siku mvivu. I say, jicho langu pia pevu. Flow za river dada kaka leta nyavu. Kawa penda moto simtupie jivu. Mziki wenye jumbe na volita futa sembe. Niki kaza zgwembe na wendwe telembe. Jitume we kidume na yo maisha yende mbele na we usurudi kinyume.
Bail na saka nipate pain. Ziki natafta everyday. Nikisha zipata mina jipanga mina zisave zisipotei. My haters wako lada kama makanjo sitishiki. Mini gugado sibatishi toka kitambo. Kama ni rap mini na kipaji. Time ya uti aji paparazi kuingilia kati. Ntakalia kiti kama bahati. Yo I'm happening. See ya we be happening. They trying to provoke me but I'm still.
Eti jua Mike Miss Toki mtani daily kahoka. Nisha itwa chokora kukudai na cheza poka. Life yangu movie na nisiri sime miss boom. Duki wakinyona wakonduki kwani mindo mamluki. Fanya ujinga, fanya upuzi. Juu ya rap ni jamii, nina ujuzi. Kufanya maneno, kubamba jamii wajue hamna neno.
Nipi kipaza ni nastanza nataka kupass through. Ili hitimu kwenye hii drama tangu niko class 2. Misi wa chama ni kama kama lama na cross migu. Sipendi drama beba lawama kama utakuwa the
fool.
Ziko hashka weda ya Kalahari. Hakuna kulala tukitafuta salari. Kwenye koza fisi na kona hatari. Divyo tuna ando bro sisare.
Wanani itarash toka MDG manogo hawase. Ni wambea akini zao ni ndogo. Mimi niko mbele wako nyuma kakiso. Si mind na wase waku ni ramba kisogo wakinona mina roll wana bonga tu uongo wana talk uchafu eti siwezi kuwa dafu temba zinanipanda na jitisa tunapafu wanani kusa kusa kusudi nilete bifu.
Tumesafa ya kutosha kuna msi anatucheki. Madere ni kutei juu ya rodi na kubleki. Oya funga breki hapana overlap na kalesa piga lap. When you talk about life watu ni makata. Lewa utaget kisha kesho utahata. Ukifuga kuku bro, mina fuga bata. Hii life inatisha, watu wanaisha. Dogs down number 9.
Yeah, yani, nime choose kuimba kuliko kuiba. Nafanya muziki, na saka riziki. Spendi chiki, na eleza upendo. Hip hop ndio utindo. Not for fame, ama kuitwa boss na madem. Nikubounce na beat, kumasa snare na kick. Kuspeed kwenye MIC.
J. Gabriel, nime come through bila ya kuhata. Nipe signal, red blue sita nitapata. Let me say guys good. Life iko poa. American boo. Mtahani tuko sawa. Blessings iko true. Tuko sawa bila dawa. Chini kwa da juu. Maniga utatupata. Now let's talk job. Town. Pita pata jeep. Crown. All this girl love. Down.